noma kutheni noma kunzima
kodwa uhleli nami
ukukhanya
kwami
sezingiye noma kutheni noma kunzima
uhleli nami
ukukhanya
kwami
you're my shooting star.
You are my sunshine.